The goddamn skiller. Prince Dolly Sykes, brother man. Yeah. Hey. Come see, come sa, nakusi, hendo sa, chicky D, chicky da, sticky B, kajaba, knock on, knock on, knock on, knock on, nangai, laka, 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 shangai, maka, 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 hi, kai, tata, saka, saka, kama, nai, nai,
yuma,
oh, ya, de, gal, dem, skela,
yuma,
onakalewa, tela, lela,
yuma,
baka, kapo, teza, nera,
yuma,
kasha zivunja mela, nikizipata nitalewa nitalala ba, nikishalata nitapewa watanishanga, nikizidaka mangekewa kutoka kwa ja, kila kichaka naletewa na vichapa pa.
Yumba,
waa yumba,
yumba,
chibiri bibiri bibiri de abedoga daya, ashabarabaru baba yumba, eh, yumba.
Mr. Spoil Kid, Cool Kid, Home Kama Dare D Phase 2, Sarajevo Old Town Come Shoe, Ache Come Through Old School Carnivores Kwa Mguu Silete Kompe Kwa Manziangu Bambu Waze Watambu Kula Mtoto Tabu Black Manifest Niki Fist Bay Nafu Wanangu wa KPA Mbuzi Kalala Kuna Tembo za Kumwaga Tukiusisha Kajala Mtalamu Anaitajika Details Kwa Picha Chuchu Sasita Waze Wanusulita Usiwa Pesikio Maninja Juju Inashika Dudu Inapita Jumuika Na Muusi Na bold na real G's no chawa Chelsea dawa fit Q na the crew 20 sawa Saidi Moha na Kagawa Seafood wasini kwa jahazi na kahawa
Ongeza dawa
Wanapagawa nobody gets na still mashuhuri School nilogo kwa zero sena ongeza sufuri Zero sufuri Zimenishika yo Zimenishika
yo No matter what you feel Pull up the run Come turn it up Cause you're not
Nikikana hofu huwa siski fraha Bila bia kwa yokofu yani siski raha Kuku kwa mlija yani siski Ladha money talks I can't hear you Siski labda kiziwi When it come to small money But every day I ball See even with no money I chill with a bad bitch Oops, that's your honey them Toto mzuri ni soul Tasema honey na Off to the next one Ain't no other chicks in here Off to the next club Wadananda kimbilia Oh, what a great night VIP to kiingia Oh, what a great sight Tusingoje simbuliwa Everybody put your hands up, tell all DJ pika uhondo ni kama novo ya tell all Girl, you seem lonely, gazifu pa sell off Get your problems and come chill with
no
a fellow
No matter what you feel, pull up the running Come turn it up, cause you're number one